Wespe mashini gani Walunji wanyori maridadi sana Baby mpovu nyogobu mpeleza kasana Akayimba kwa mkwano kanzita
Baby mkwagala nyobundu
Baby alavu walalalalala
Baby mkwagala nyobundu
Kaa kutuale kejuba
Baby mkwagala nyobundu
Onzi nire mku mazina
Baby mkwagala nyobundu
Kiriza anji kwate kodia Chuka boti Echigambo ni mkwata kubo mfundi Pota ntabula biso kusiri Abijanja lovitama ze kusutua This love situation no Baby on twala kakudeyo So haya mbwengula sijari Kwe twala joya gara yona Yaji kubika njikuwa lile Nandi we go so far away Akayimba kumu kwano kanzita
Baby mkwa gara nyobundu
Baby alavu walala Come to me as you shake your waist, my baby. Nze mkwesi ganga mundu. Walunji wanyori maridadi sana. Baby mpovu nyogobu mpeleza kasana. Upapa za papo yambalo shanana. Yo love nsi wanga ligwari yaka sana. The love yenzi tuku wanga marijuana. Kusawala kumazi yona jimpeto wakana. Akayimba kwa mkwano kanzita.
Baby mkwagala nyobundu.
Baby alavu walala.
Baby, kwa gala nyobundu.